Les affaires y a foi, à ma force on gole sunka. Remiche. Ubisana, chinja timu kolewe. Ukolewe, chinja timu kolewe. Ukolewe, basiye bakambe ukolewe. Fulamano, ukolewe, basiye bakambe ukolewe. Fulamano, ukolewe, chinja timu kolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Ukolewe. Na mibombela sana pa kampani. Keni esta mulunja kosalali. Akalumba selelo nje filekano kufwaya kumbi. Nibola fenatemwa. My team never win the switching. Wati mo politician. Ala chinja party. Nagelo kukana waloyo. Gai wako ma bloku ni zaolo. Alafaya ma aucha ma wig you make up na mane. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Ukolewe. Nalikwato munandi. Tulapanga ma business plans. 5 years ya kwana. Tapaba buwe ya balansa. Nalachoi na vena chite. Nalimona machipi ya lapangika. Wachimolo mumaleji. Madamu talekwani shayonse. Balapondo kabagai. Imia ishine miaka. Lesa faba yafwa. Ama fauzi ngole sunka. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe. Basiye bakambe ukolewe. Fulamano ukolewe.